kun sagale amerika sagale na amerika sagantan afan oromo amma jalqabe kafune da wato ta fi dage foto ta sagale amerika baga nagata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da televijini dan magala washington dc da kan sani da barto kopi ku yara robi ito ta sabin da mi sagal bara kuma lawa da mi sabi akala kopsa ito ya ti mo bito da sabin da bara kuma lawa da mi san kabate ya ti gura kan sun kai sun ne su an da fadu muradati kopi ken ya galgala ken ake sati odu wani walittibu insa nanno aisha ke sati ta sifame dula dare al shabab ratti tasi famajiru akasuma si gabasa amnesty international harabrati ni mokopti torbani bize demokrasi dabalate kopile addada arka qabna amma tumura saganta kenya ti akkan wajini ni turtanu kisna fera amma gara odu ni sagal kabati darbe
Atamoltan kabajantota dagge fatota fi hordoftota Kenya odurobi harawlin anjalenne gammadati bulchisana no Somale ke sat jiratonni magala Aisha Somalonne afar ke sabuqan hala gari ninqabam nejechudan mormi dagge sisajiru irtonni kun dandi Ethiopia nanna danga Djibouti jiru harka sagaltamishan kachufan yotaw ulitbu insa hirtota fi rayat tisagidutti umamen lubunna motala madarbe saddeti mo madau jiratonni dubbatani jiru jiratonni kun radio sagale amerika fa ka ibsanetti lamilen somalia gara kuma afurtamataan kannen buljisana no afar keessa buqan mana dabani alattiga tamani jiru jechu sani addis chakol gabase jira
motumman somalia gare al shabab irratti taasiseeni hidattoonni lafa qabatani turani sadii keessa tokko arka bawisa ala somalia ti ambassador united states di beksisani jiru oduka nafisi jallanne
ambassador lari andre emeli radio sagale america af erganin alelan somalia andurfam lafa duran al shabab bulchatu re sadii keessa arka tokko abbabi yumma somalia ti devisu sa beksisan Kunis rorro al shabab tumuratti tolchun Somalia guutumma taarom suuf tarkaanfi tokko jedhani baatee majji darberra egale American humnota biyyoolessa Somaliyaatiif meeshaa waraanaa abjoomte duula al shabab irratti gaggeeffamaa jiru deeggartii jedhaniiru. Kana malees United States garee waraana Somaaliyaa keessaa ka filataman kanneen damba yookaan ifa jedhaman kan leenjise yoo ta'u isaantu duula al shabab irratti gaggeeffame kan hoogganaa jira jedhaniiru. Mootummaan Somaaliyaa torban kana keessa akka gabaaseetti duulli waraanaa kun garee hidhattoota al shabab kanarratti kufaatii guddaa geessisee jira. Ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa bitooteessa 25 ibsa baaseen baatee hagayya darbee hanga guraan dhala gidduutti duula waraanaa marsaa jalqabaa gaggeeffameen hidhattoonni al shabab 3000 ajjeefamanii ka biroo 3700. Dabalataa madaawu ibseera kana malees magaalonni fi gandoonni torbaatamni al shabaab jalaa bilisa ba'uu isaanii mootummaan ibsee jira.
Magaala Nairobii keessatti bakka kibiraa jedhamutti qibxata kaleessaa bitooteessa 28 mormii mootummaa irratti taasifameen kan ka'e miidhaan mana jireenyaatii fi mana daldalaa irratti ga'e qoratamaa akka jiru ibsameera oduun kunis bal'inaan ittaanis ni dhiyaata.
Mormi torban lamaaf mootummaa fi gatii nyaataa ol ka'uu irratti gaggeeffame kanaan poolisoonni wiixata darbe jechuun amajjii 27 deeggartoota hoogganaa mormituu Raayilaa Odiingaa kanneen dhagaa darbatan irratti gaazii mimmaansuu fi ujummoon bishaanitti biifaa turan. Wiixatuma sana galgala kibeeraa keessatti waldaa kiristaanaa tokkoo fi manneen daldalaa naannoo sana jiran hedduun namoota hin beekamneen ibiddaan gubamaniiru. Masjidi tokkos miidhaan irra ga'eera. Haleellaa kanaafis mootummaa fi mormitoonni walii isaanii komataa jiru. Abbaa qabeenyaa suuqii gommaatti gurguran kan ta'an Joosef Maaloobaa akka jedhanitti manni daldala isaanii manca'uun dhiibbaa maallaqaa guddaa qaba. Ani walumaa gala maal akkan godhu hin beekuu jedhan جراتو مغالا كبيرا كزيها وينو غمسانين دغرتون اودينغا مغالتي مكيس نانو عدادات مرمي وان اغيه سانيف مرمي سانيكا نافي بدي سدق بغدو كالتي دان ولتي دوفيني وان جرو نتين فكاتو جدانيرو ابوتينا منتافي غريلي عدادا ولتي دوفودان ولدا كريستيانا فودان ساجاجابي غمون سابيدان غوبتين علت ولغا انيجرو Director Olanan Amnesty International Kademe Kenya Urungu Houghton Hokarawit Atadar Begalgal Mudatin Namonni Amanti Fikango Sahund Mid Amusanib Sudan Lami Wan Kenya Namota Siasa Fiyekam Totan Ibad Akabu Kesa Akansin Negafataniru
Kipta Takalesa Bidurun Godan Totafi E Imalature Gama Baha Karibiani Ti Bishan Kesa Tibidime Lammileni Biya Afrika Kan Kameruni Kutafuri Lubbutani Bararamu Isani Hanga Onni Porto Rico Ipsanijiru Gabasni Associated Pressi Hanga Ota Porto Rico Wabe Fate Namotani Bidru Kana Irraturan Kesa Sadidu Ani Kuda Sadimmo Bakki Isani Gani Himbekamne Bidrun Kuni Kipta Takalesa Yemmu Baka Antigua jedhamuka e gara United States ti imala ture namottan soddomi lama fe'e akature gabasamera gara odubratti yemmu cenummo addunya kanarratti shoror kesumma ardi Afrika yokanimmo kesumma kani nanno sahil irratti tiye fannon addunya akakennamu biyottan Afrika kibtata kalesa gafi manamare nagenya motumota gamto maneti fi diesu nisani gabasa mejira odun kunisi akattanu tisini diata balinan
Bati kesa jirru bitotessa kanaf durata gola nagay gumsa kata an presidenti Mozambique Filipe Nyusi carra kanan fayyadamudan choror kesumma bal'an addunya rajiratus hal Afrika kesa cala timurtesa ta'ej rajechudan mana maricha fifsan jecha sani kan kanirra debiyani dagesisan ambasadaron biyoti Afrika walittan sudan gare won choror kesumma ummata sani ratti balagesisan ratti mari ataniru Ragan shoror ke summa dunya ra agar si su tokwa kajarut baradar be mid amtota shoror ke summa ibbake sa harke afurtani saddet lammi le Afrika kata anni agar si sa kajaran presidenti Mozambik kuta sahil wirtu halella shoror ke summa hara taate tijaran kanen dubbatan heddun hoji gare wan shoror ke summa bal inan gammoji hanga tokko katae ka sahara gadi ke satti gagge sajaran baye kanisaya adde su tau dubbatan Akka tokkummaa mootummoota jedhutti biyyoonni kutaa saahil Burkina Faso, Cameroon, Chad, Gambia, Guinea, Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Senegal kadabalatudha. Galmeen shoror keessummaa addunyaa irraa agarsiisu inni haaraan akka jedhutti waggoota 15 darban keessatti lakkoofsi namoota shoror keessummaan miidhaman harka 2000 dabaluusaa kan ibse yoo ta'u naannoo sana keessatti Burkina Fason sadarkaa tokkoffaa irra akka jirtu hubachiisee jira.
Hamza Yasufi muummicha ministeera Iskootlaandi ta'uudhaan ta'uun isaanii kan mirkaa'inaa'e yommuu ta'u mootummaa Iskootlaandi keessatti seenaa keessatti nama lammii dhalataa biyya alaa nama biyya dhaalaa dhalatan isa jalqabaa ta'anii jiru. Yasufi Glasgow Iskootlaandi keessatti kan dhalatan yommuu ta'u umriin isaanii waggaa 37. Firootti isaanii Paakistaaniin keessa jiranu kana caalaa wanti isaan boonsu akka hin jirre oduu gabaasotatti himaniiru oduu kanas jaallannee tunuttuma dabalataan.
Kunis Yusuf demokiraasii warra dhihaa kamiin iyyuu keessatti hoogganaa biyyoolessa musliima ta'an isa jalqabaa taasisee jira. Magaalaa Paakistaan Miyaan Chaanu jedhamtu magaalaa dhaloota akaakayyuuf abaabayyuu Yusuf jedhamtu keessatti firrisaa tokko. Oduu kanaan gammaduu isaanii dubbatan ummanni Miyaan Chaanu Yusuf muummicha ministeeraa Iskootlaandi isa jalqabaa ta'uusaa yommuu dhaga'an fira isaa dhiyoo waanan ta'eef na daawwachuu dhufanii baga gammadde jechuu jalqaban jedhe Manzur Hussein abbaan Yusuf Muzaffar magaalaa bulchiisa Punjaab keessatti argamtu kana keessatti ka dhalatan yoo ta'u bara 1960 keessa maatii isaanii waliin gara Iskootlaanditti godaanan. Itti dabaluudhaanis Hussein anis ta'e maatiin koo akkasumas guutummaan Paakistaan itti boonnaa jedhan Yusuf akaakayyuuf abaabayyuu isaanii du'aan boqotan kanne waggoota 60 dura Punjab ra gara Glasgow ti godananif kabaja kenne ras jedaniru oduna rafjen kanum.
Aye, ammo gara gabasale kenya afanitti ceena dabbanni mirga namumaati falmu Amnesty International gabasa wagga kani akkata biyyottan mirga namumma kesum mesa jiranu irratti xiyyeeffate torban kana ifata ejira gabasa kana keessatti barakuma lamaaf diddami lama keessa haala mirga namumma Ethiopia keessa turesi ilaleera tuyubeni gabasa kana bal'inaan arka qabni qabdi walina jagasu
Motumman federala gargar sana momat graif ergamur ugura kawu ittifufudan bati hagayya hanga sadasa iro jiru kesattimo esin gutummadan akka addacitu tasfejechudan gabasi Amnesty International beksejira Amnestyin ajjecha gara jabina fidha dabalate wagga sana kesa kesuma Ethiopia kesatti raawwatame kajede ittale mirganama bifa heddu qaban gabasa immirganama kan wagga kesatti tarresejira Dhalattoonni Tigraay kuma hedduutti lakkaa'aman abukaato seeraa utuu hin argatin murtii malee bakka tursiisaman keessatti walitti qabamuudhaan akka turan taasifame jechuun itti fufa gabaasichi. Itti dabaluudhaan humnoonni naga eegumsa mootummaaf gareeleen hidhatan namoota nagaarratti ajjechaa gara jabinaa raawwachuu isaaniif kunis haalaawwan tokko tokkoon yakka waraanaa ta'e lakkaa'amu akka danda'u tuqee jira. Mootummaan yakkaawwan kana qulqulleessuuf waadaa seene ituun eegin hafuusaallee gabaaseera. Naannoo Affaar keessatti walitti bu'iinsa sanaan wal qabate humnaan gudeeddii hedduu fookkaraawwan saalaa humnoota Tigraayin raawwatameera jechuudhaan abutiin itti gaafatamaa akka taasise gabaasi kun mirga yaada ofii bilisa ta'anii ibsus waggaa sana keessa akkaan gadi bu'usaa ibsee jira. Mata dureewwan gurguddoo hedduutti kaqoodame gabaasi Amnestii kun kanneen ijoo ta'an dursuudhaan jalqaba. Waldhibdeen Tigraay naannolee biyyattii biroo keessattuu Amaaraaf Affaaritti babal'achuusaa walitti bu'iinsi hidhannoo fookkar naannoo Somaalee, naannoo Kibbaa, Gambeel, Oromiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi Amaara keessatti mudatee lammiilee nagaa kumaatamaan lakkaa'aman galaafachuusaa tuqee jira. Walitti bu'iinsa Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, Somaaliilaandii fi naannolee biroo keessatti uumameen akkasuma songee jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee mudateen lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman gargaarsa namumaa eeggachuuf saaxilamuu isaanii yaadachiiseera. Gabaasni kun naannoo Tigraay keessatti tajaajilli baankii fi koominikeeshinii cufamuun rakkoo namumaa daran akka hammaatuuf sababa dabalataa akka ta'ellee eereera. Haa ta'u malee waliigaltee Afrikaa Kibbaatti irra gahameen booda quunnamtiin bilbilaaf balaliin imaltoota gara Tigraayitti taasifamu itti fufuusaa yaadachiiseera. Gabaasi Amnestii kun tokkummaan mootummootaa haala qabiyyee mirga namaa akka qoratuuf kan moggaase koomishinii qorattoota of keessaa qabu tuquudhaan mootummaan beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamaa ture jedhee jira. Gabaasni Amnestii kun itti fufe mootummaan miseensota hoogganaa adda bilisummaa Oromoo kan sadarkaa olaanaa keessaa obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennisaa Ayyaanaa, Gadaa Oljirraa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Gadaa Gabbisaaf Abdii Raggaasaa kanneen jedhaman seeraan ala hidhee jira jedha. Irra deddeebi'uudhaan ajaja mana murtii cabsuudhaan namoonni kun bara 2020 jalqabee hidhaa keessa kan jiran ta'uusaaf manni murtii waliigalaa federaalaa baatii eeblaa keessa ajaja dabarsee hordofee himannaa shororo keessummaa irratti dhiyaatee waggaa lamaaf hidhaa keessa kan turan koloneel Gammachuu Ayyaanaaf aangawa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kabroon poolisiin hidhaa gadhiisuusaa gabaasa kun tuqee jira. Haaluma walfakkaatuun dura ta'an adda bilisummaa Oromoo Budaa'ul Ibsaa boordiin filannoo Itoophiyaa akka hiikaman waan gaafateef baatii eebla bara 2021 qabee hanga baatii bitootessaa hiikamanitti manaa akka hin baane ugguramanii akka turanillee tuqee jira. Miseensonni paartii baaldaraasiif hooggansisaa 30 ta'an poolisiin baatii bitootessaaf caamsaa Finfinnee keessatti ayyaana uummataa kabajaa utuu jiranii hidhe guyyootaaf erga hidhamanii booda himannaan utuu irratti hin dhiyaatin gadhiisamuu isaanii Amnestiin gabaasasaa keessatti tuqeera. Amnestiin haleellaalee seeraan alaaf ajjechaawwan jechuun gabaasa baaseen humnoonni naga eegumsaaf gareeleen hidhatan Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz, Amaaraaf Gambeela keessa namoota nagaa hedduu ajjeesu isaanii beeksiseera. Badi bitoota sanarbe keessa waajjirri kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa qorannoon akka geggeeffamuuf yakkamtoonni ajjechaa kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan waadaa gale. Hanga ammaatti garuu waa'ee qorannoo jedhame kanaas ta'e adeemsa himannaa silaa itti fufuu qabu odeeffannoo ofiisaa kenne akka hin jirre gabaasni kun ni mul'isa. Baatii dhuma bitootessaa sana keessa gabaasni Amnestii viidiyoo humnoonni nageenyaa namoota sadii gubanii ajjeesan agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'u eereera. Dhaabbanni mirga namaa kun gabaasa kana keessatti viidiyoon kun hidhattoonni amaaraa rasaasan rukutanii innaa ajjeesan illee akka agarsiisu hubachiisee jira. Gabaasni waggaa kun itti dabaluudhaan baatii waxabajjii keessa godina Wallaggaa lixaa ganda tolee keessatti haleellaa garee hidhatan kan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhaniin raawwatame jedhameen dubartootaaf daa'imman dabalatee uummanni amaaraa 400 ta'an akka ajjeefaman yaadachiiseera. Humnoonni nageenyaa naannoof aangawoonni naannoo haleellaa kana dhaabuuf tarkaanfii tokko illee hin fudhanne. Baatii adoolessaa ittaanu keessa immoo dhalattoonni amaaraa 100 lakkaa'aman humnoota garee hidhataniin raawwatame jedhamee shakkamuun godina qeellama Wallaggaa keessatti haleellaan akkatti raawwatame illee gabaafameera. Itti dabaluudhaanis baatii hagayyaa fulbaana keessa haleellaa hidhattoonni faannoo amaaraaf hidhattoonni kan mootummaan shanee jedhu godina horroo gudduu Wallaggaa keessatti raawwataniin uummanni amaaraaf Oromoo 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Akkasumas guyyoota lamaan dhuma ji'a hagayyaa keessa humnoonni faannoo amaaraa magaalaa horroo guduruu agamsa keessatti haleellaa raawwachuudhaan lammiiwwan Oromoo 60 ta'an ajjeesan jedha gabaasichi. Baatii adoolessaa keessa hidhattoonni faannoo amaaraaf humnoonni waboo haleellaa haaloo ba'uun ammas aanaalee horroo guduruu 3 keessatti lammiiwwan Oromoof amaaraa qulqulluu ta'an 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru jechuun gabaase. Gabaasa kun itti dabalee haleellaalee saala irratti hunda'aniif yaada ofii walaba ta'anii ibsuun daangeffamuu mata duree jedhuun barreeffama dhiyeesseen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti lammiiwwan irratti raawwatame ka jedhe yakkaawwan hedduu tarreessee jira.
Tole amma immoo gara qophii torbaniitti darbina Dirree Dimokiraasiiti. Manni maree waloo paartiilee siyaasaa naannoo Beenshaangul Gumuz keessa jiranu naannicha keessatti filannoon akka taasifamu gaafachuu isaanii ibsanii jiru. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaatti waajjirri naannichaa gaaffin kun akka hin dhiyaanneef ibsee jira. Filannoo naannoo sana keessatti taasisuudhaafis karoora hin qabnu jedheera. Dabalata kan qabu Naakoor Malkaati ittaanisanii dhiyaata.
Walitti qabaan mana maree waliinii paartilee siyaasaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'anii fi dura ta'an paartii warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul beenan obbo Abdul Salaam Shangil manni maree waloo kun filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa Marsaa Jaaffaa bara 2013 baatii waxabajjii keessa adeemsifame waan bakkeewwan naannoo Beenishaangul Gumuz hedduu keessatti hin adeemsifame nafeef akka bara kana keessa adeemsifamu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaafachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Yaa Beenishaangul Gumuz ፖለቲካ ፓርቲ የጋራም ድርበት ያው በ14 ባረግመስሰባ እንግዲህ በክልሉ
ኑቲሚሴንሶትኒ በነበሬ ወሊኒ ፓርቲ ለሲያሳናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ቶርበንደር በኬ ሰብቶቴ ሰቁዳፉር ወልገያዴም ሲስኔን ሙርቶ ደበርሲኔ ጅራ ከናኒስ manni maree naannichaa yeroo ammaa kana akka mootummaatti geggeessaa jiru kan bara 2007 filatame waan ta'eef kuni sirrii akka hin taanee fi filannoon bara 2013 biyya kana keessatti adeemsifame asitti bakkeewwan hedduutti waan hin adeemsifamneef uummatni mootummaa hin filatamneen waan bulaa jiruuf kunis sirrii miti gamaagama jedhu geggeessinee jirra. Boordiin filannoo biyyaalessaas hamma caamsaa 30 bara 2015 kanaatti qophii barbaachisu hunda xumuruun filannoo akka adeemsisu jechuun murteessineerra jechuun dubbatan. Paartileen badhaadhinaa warraaqsa dimokiraatawaa uummata Gumuz Guudeen warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul Beenan warraaqsa biyyaalessaa Maaraabin paartii dimokiraatawaa Booroo Boodeeppaa paartii haqa hawaasummaa lammiilee Itoophiyaa Izeemaa fi dhaaba tokkummaa Itoophiyaa Maraa Ma'aad. Waliigala paartileen torba bakkeewwan bara 2013 filannoon hin adeemsifamnetti akka geggeessamu gaafachuu himanii wantoota taasifamuu qabu jedhan irrattillee walitti qabaan kun akkas jedhu.
Mindinoo yoo sannoo aandanyaa ምርጫውን ምዝገባ የተካሄደው ዛሬ ሁለት ዓመት በላይ ያስቆጠረ ስለሆነ
ፓርትሌን ሲያሳ ወጋለ ምድረ ፍለኑረት ይርማቹ ካዲመምቶ ተዴሰኒ እንድርጎምዋን እንደንደኝፍ አከካዲመምቶ ተቢፋራን ገልሜሰኒፍ አከሽመስ ፓርቲን ጉዴን የሮሰነዋን ካዲመምቶ ተፍለኑፍንዴሰኒፍ አከካዲመምቶ ተዴሱ ጋፈኒራ ነሞትኒ በከብራት ያዴመን ከንዶኒስ ዋንጅራኒ ፈከሽማ ነሞታራቲን በከቡ ሰሙቀቡ አከሽመስ በጀትኒ ቲንዱለ ፍለኑታሰን ፓርትሌውን ዱማፋ ከገዲ ሰሙጋፈኒራ የሮገና ሮምኒ ሮቤ ዋን ለጊንጉተኒፍ በካ በከተሶቾን ረክሳተው አመሉ አመደንዳሚት ጫምሳ ሶዶ መድረ ፍለኑነ ከግጌ ፈሙታሽሱ ከንጀዱ ሸከስ መጋፈኒጅራ ኢሚብራን ጋፈኔሞ ሚሻሊን ፍለኑራ ወጪሱፍ ኦለኒፊ ሰነዶትኒ ፍለኑ ወጎተ ለመድረ ትረን ሁንዱ መክሰመኒ አከ ሃራቲን በከቡ አመንሌ አከስ መጋፈኔጅራ አመቲ ቦርዲ ፍለኑ በያሊሳ ኢትዮጵያፍ ጋፍቸድ እስኔ ዴቪ ኤጋ ጅራ ጀቹን ዱበተን ሚሴንሲ ኮሬሆ ጅራ ወጪስቱ መነመሬ ወሊኒ ፓርትሊስ ያሳና ኑብኒ ሻንጉል ጉሙዚፊ እትጋፍተማን ኢመሲያሳ ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮቦ ዴፓ ኦቦ ዮሐንስ ተሰማ ገመይሳኒ ቲንሃሉትና ንቸከይሰት በረነ ፍለኑ አዴምሲሱዳፍ ሚጀቶ ዳጅ አንኬሳ ይሮብሰን ቶኮ ሃሊ ተስገቢ ፎዬ ራጀቹን ዱበቱ
አሁን የክልሉ የጸጥታ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሎ
ተስገቢና ልጫ ሀለ ኡላና ቴን ፎየው ፍለኑ ግግሱ ፈከጠራ ጋሪ ተቆጥላላ እንዲከምብራነሞ ሊገልቴን ነጋ ይለተውተና ንቸከይሰሶቹ አትሮኒፊ ሞቱማ ጅዱት መለተይ ሰም አከነጋምቡ ዋንታሴፍ ፍለኑ ነከግግፈሙ ኒደንዴስሳ ጀቹን ዱበተን ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙስከይሰት ፍለኑን በረኩመ ለማፍቁ ደሰዲ በከይወን ሄዱት አከንግግፈሚናፌስ ኦቦያንስ ዱበተን ይጅሩ
እንግዲህ እኛ ክልል 99 የምርጫ ክልሎች ናቸው በክልል ምክር ቤቱ
ናኑ ኬኝ ኬሰ ናኑ ፍለኑ ሰገልተኒ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኬሰ በከቲ ፍለኑ ንግግይሰ ምድደሚ ሰደት ቆፋቲ ቱርባተሚ ቶኮ ኬሰ ቲናዴም ሲፈምኒ ጀቹዳ ኩን ሰርካናኑት መነበሬ በከቦተው መታፋሞ ሰርካ ፓርላማ ቲናኑ ፍለኑ ሰገልቱ ጅራ ኢሳን ኬሰ ናኑ ፍለኑ ሰዲ ቆፋቲ ከም ፍለኑ ንግግይፈሚ ናኑ ፍለኑ ጃኬ ሰድን ግግይፈም ንጀቹዳ አመደንዳዊ ተሶ ገኒን ሰይኒን አከፍለኑ ግግይፈም ጀቹዳ አምቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ጋፈኔራ ጀቹን ዱበተን ኢመከነረት ከንጋፈተመን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ትትጋፈተማ ዋጅረ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ኦቦታ አደሰለማ ዴቢ ኬኛኒ ጅሮ
እስካሁን አሳድረስ የደረሰ ነገር የለም የጋራ ምክር ቤቱ ጥያቄ ወይ ደሞ ያወጡት መግለጫ አልደረሰኝ
መነመሬ ወሎከናን ጋፊዩ ካን ኢፍሲኑ ፍያቴን ጅሩ ፍለኑ አዴምሲሱ ከሮሬ ሮበርባችሱ እንደከምባሱ ወጅረሙሜ ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳቲ ሉቲ ከሮሬ ሳምባሰኑ ጅሮልቹ ደጂንኬን አመተምሞ ፍለኑ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስቲ ሰትራዎች ይሱፍ ሰገንታምቤን ጅሩ ጀቹን ዱበተን ገመብራን ቦርዲ ፍለኑ ቢያሊሳ ኢትዮጵያ ጋፊቺ መነመሬ ወሊኒ ፓርትሌ ሲያሳ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰሶቹ አንራዲያቹ ይሱን አዴምሳን ዴቪ ከንትከንዱ ተውቤክ ሲጅራ ቦርዲቺ ይብሰበረደር በኪ ሰባሴ ቱሬን ፍለኑን ቢያሊሳ መርሳ ጃፋ በርኩመ ለማፍቁ ለሰዲት ጉቱ ቢያት አዴምስ በሜቱሬን አከቢንሻንጉል ጉሙዝቲ ናኑ ሊፍለኑ ወሊገላን ቁጥተው በታኒፊ ሄዱኒሳኒ ከመነመሬ ናኑ ታንኪ ሰቲ አከንግግይ ሰሚናፊ ያድቺሱን ሰገንታፊ ኮፒ በርባችሳ ተይረት ቃሙሊ ኢሚላሉ ገራገራውሊን ማሪ ታስሱ ኢሳ ኢፍሴ ካንቱሪ ተውሌ ፍለኑን ጉናንጋ አማት ሂናዴምስ ፈምኔ ሰገለ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቦራ
አየህ ወደፎ ተገኛ አማሞ ጋራጋባሳ ሊጣ አፍሪካ ራኑ ጋር የትጨና ወጅንን ትራ የሞገረኒ ጠቶታ መቃ አማንታ ሙስሊማቲኒ ሶቾ አጅራኑ ኪበ ቡርኪና ፋሶ ከሰቲ ሐሌላ ኢትፎፋኒጅሩን ከነቲ ደርገጎኒ ለሚ ቢያካ ጋና ረኪነ ዲነግዴቲኒ ካንካኢ ገሬ ከነቲ ጎካን ገሬ ሂጠቶታ ከነቲ መከሙ ደንደኡ ሶዳንጀዱ ባየቼ አከጅሩ ገባስኒ ሴናኑ ቶዶ ኢፍሴጅራ ገባሳከና ካኒ ኑ ዲኤሲቱ ወካነ ኑቲምቱ አማሲ ቱዩቤዳ
Instituti Tecnica Bolgatanga Gana Kesati, Baratoni Mulata, Hawasa Nagak Abu Hunde Surat, Hojatajran. Jirenya Sani Kesat, Hawasin Sani, Wal Ibdegusaf, Walitabuinsa, Kan Ogeyin, Nagenyaf Balata Udubatanin Bekama. Baratona Kajal Anit, Garewan Adada, Derga Gotarati Fulli Faturan, Hojiwan Balafamaf, Yeroto Kotokomo, Lola Rat, Isambo Basu. Girti Amodiok, Baratumana Barnota Sadar Kalam Matadu Bartota, Bolgatanga Kesati.
Mostly they take advantage of us to use us in their
ala ojisani ke satti akherman nufut fayedamu tokostanulam cimenakamna garu akasalpat gowom samna kanaf nun dergegot tfayedamu yalu akajolle durbat ledufani want akojen barbadanit ergenu galshani boda watokun sif qaba badasa nun jechu dendo jette angawne nagenye biyole sa kajet anit gana gamakaba ke sathojir abrumman dergegota brat dabaladufun garefint alayif daran akasat lamanta sajira nanun gamakaba nanno hiye yike sato koyoto bak ergewogota iyo aslele summan islamumma ke satte baballata dufe burkina faso walin waldangesa wogota iyo as hidatton islamumma hojinsani baballata deme Frederick Mauli Agbenu, Commissioner Barnota Civicit Director Ananno Gamabahati.
All the economic, social and cultural factors that are
in Waye Mugga Tukodun Bachajra, Waye Gudino Walkitan Tane Kanawa Sandu Bachajra, and Waye Gare Wen Namota Murtao Gana Kesajran Kane Mugga Tukodamunit Agamundu Bachajra, Beka Fintale Yinkun Kanena Kasit Kanisam Fayedaman.
Bala gare hidattootaaf fo'amuu hambisu gargaaruuf gareen gargaarsa Rise Ghana jedham manneen barnootaa 15 naannoo Ghana baha gara olii keessatti duula nagaan mana barumsaa keessatti jedhu jalqabeera. Projectiin kun aartii tiyaatiraaf bashannana fayyadamuudhaan dargaggoota hirmaachisee jeequmsa finxaaleessummaa faallaa akka dhaabatan gargaaraa jedhan Frederick. Awwal Ahmed Kariyama daayireektara olaanaa kan garee Rise Ghanaati.
So we are staging this drama so that the children will understand the modus of our
prank. Drama kana kana garsis nuuf akka yollen akkaata gareren okkara uman kun agitokko tojje tana garsisuufi. Yero waayilo tasani amalawana kana fakkeenyaaf kana kalo girratti geggeessuutiif saaxilan waan akkana akka isaan finxaaleeyyitaani isaan gochuu danda'a.
Bismarck Antonio ijoollee kana dramaaf aartiidhaan leenjisu.
They are so attached into recreation
bashannana walin akka walit ufenye qabu kanaf yo bashannana lalle yeron darratti fulifachu tujira namnu hundinu argu barbada namnu hundinu dagaw barbada yeron dumana mota baye to argama
Rise Ghanaaf michoondi sani projectin nagenya manne barnota ke sattije dargaggota akkaata dafani finxaaleeyyi adda baasuufi rafagaachu itti danda'an irratti odeeffannoo gahaani kennaaf akkasumas tarkaanfi shakkisiisaa kamiyyu qaamolee sirriita itti akka gabaasan isaan gargaar jedhani abdatu.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwateera. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii keenyaa, tiwiitariidhaa fi inistaagiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu. Tigisti Gammee, piroduusariin keenya Biraan Hayiluu, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessitoonni istuudiyoo 53 keessa jiran. Kan isin keessummeessaa ture immoo Dr. Mororaa waan wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebi'uu fi bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.